awolu pale mtola mbiru owa upale wa makamama kuru owa upalo mtu ima ikondo ikondo muzichatele zichatele ima ikondo awo wa hausha awolu pale mtola mbiru owa upale wa makamama kuru owa upalo mtu ima ikondo ikondo muzichatele zichatele ima ikondo haubuga haukisa tina ndimya singamelungulela kutuwane singamelungulela Tina, 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 Tina,